hei a te 27 tai atura ki te 31 o maihe o te marama e tū mai nei. Tūai te whakataetai waka ama a motu mō ngā haikura ki Lake, ki te roto o Tikitapu i Rotorua. I tōna tikanga ka koni atu i te kotahi mano e rimarau a konga ka whaiwahi nei ki te whakataetai rā, a kotahi rau mārima ngā kura ka tai atu anō hoki. Nō reira, kua whai mātou i te pauako matua o te kura Māori o Porirua. Hei whakawhānui nei i ngā mahi a rātou, i mua mai i te whakataetai. E mihi ana ki a Andrew Hanara. Tēnā koe.
Tēnā koe, tūā hine. Nō ki te Waimari ki te kōrero ki a koe, o tira mihi atu ki a koe mō mahi. Whakapāho atu ngā kaupapa Māori, ki te motu nei, nō reira, tēnā koe.
Kia ora, ngā mihi nui era kōrero au. Ei, hei wāwahi a tāua kōrero, i pehea ngā mahi whakangungu kia ritai ngā kaihoi mo te whakataetai rā?
I tēnei tau, te nuinga o te ropu, ngā kaihoi tā rātou, tēnei tau tā rātou tuatahi, ki te hoi waka. E waru ngā tīma, nō reira, i tēnei tau ka taku, te nuinga o taku akonga ki a rātou, kia whakaako ki a rātou ngā pēhea te, hea te tikanga o te waka, hea te tikanga me te kawa o te moana, ngā rautaki pai ki te haumaru te hoi, i runga i te moana, ai, koeira noi ho, o te rā, kia whakawhanake ngā, ngā te hinengaro me te tinana. Koeira.
E hei āpiti atu ki e rā kōrero au, kia mōhio mai o tātou whānau e ka whakarongo ki a tāua kōrero, ko ai mā koutou, ka tahi ka rua no whea koutou ko tō tira hoi.
Ngā mātou no te kura ke raro i te whakatauki o he kura te tangata no te kura Māori o Porirua. Kei Porirua mātou, ke raro i te mana o Ngāti Toa Rangatira me te karapu o tō waka ama.
Kia ora. Mō kaore kore he nui, hoi no heaha ngā paenga o ngā mahi waka ama mōu anō?
Moku ake ka whai rautaki mo te kaihoi, ka waiho ngā waia, waiho ka putaki waho, whakakaha, whakatupu ngā whakaro, ka whai tā rātou moimoi ā, mā te waka te, me te wai, kia pure ai te hinengaro, me te wairua, te mauri, o te kaihoi.
Kia ora. Kua panonia i tēnei pātai te haere ake nei. Hea te hirahiratanga o tēnei mea te waka ama, mā ngā ākonga, mā ngā rangatahi e tipu mai ana?
Kia rātou pia, kia noho tahi ki tā rātou, ki te tāo tā rātou hoa, me hoi, hoi tahi pra, me ngā whēako hō mō rātou, ngā akonga, akonga hō.
Kia ora. E hei whakatepe ake i a tāua kōrero. Narungai te mōhio ko koe te pauako matua o te tira hoi rā. Nō reira, heaha o whaenga mo te tira hoi i te tau nei?
Tēnei tau. Haere ki te whakataetai, whakawhiti kōrero ki etai atu, tiro atu ki ngā ki taumata o ngā kaihoi o te motu, ngā kura o te motu, hoki mai ngā era mā tauranga, era kitenga, ki te kura, o te anatu mea koe. Maha ngā kaihoi kou o te kura nei, nō reira, maria mai mā tauranga, kia kitea.
Ngā mihi nui e nei kōrero au e Andrew, e hika kapau te kaha nā ki te mātaki i a koutou i ngā paipā pāho i te pauka whakata anō hoki. Hono pauako matua mō te kura Māori o Porirua, Andrew Hanara, tēnā koe.
Tēnā koe.